know I never talked about God in my song, but I did this because I don't have haters, man. Mi napenda wote, nikipenda Mungu na kupenda yo. So this is what it takes to be me, Kolosa no Lizanga. This is how I do it, man.
You know what it takes to be me. Mini superstar, usini hite wannabe. 254, know my place, so you know. Naitwa Gabiro, kama kawa mini hero. You know what it takes to be me. Mini superstar, usini hite wannabe. 254, know my place, so you know. Naitwa Gabiro, kama kawa mini hero. I was born a star juu Mungu adania, na bila kuharibu time kwenye nia. Kuna njia ukiona kimbilia, hata watu wakibonga wanafiki wakichonga juu binadamu ni hivyo ndivyo tuliumbwa, sivyo kama sivyo ndivyo hivyo. Wamesikia niki flow na ibeat ndani ya street za nai. Ati naini ya hu ama naini ya hu, is it me ama you, number one ama two, drop it like a nasty shoe. Bila me ama you, so nani ndiyo u ama nani ako start na nani ako through. Dem wako akibamba nitapass nae through, na sizu wako akikwara itabidia wache tu. Pangwa kando akidinda we jua unago, wife wako akilenga jua fimbo inabona. Ukitaka kuniona buda we leta do. You know what it takes to be me. Mini superstar usini hite wannabe. 254 ndo my place, so you know. Naitwa Gabiro, kama kawa mini hero. You know what it takes to be me. Mini superstar usini hite wannabe. 254 ndo my place, so you know. Naitwa Gabiro, kama kawa mini hero. Nataka what it takes to be me. What is what to be me and all it needs to be me. I get it lyrical and I ought to be free. If you count from the top, never pass number three. I'm growing up like a tree, popping up like a spree. On a bado Suzy sura kwenye front page ya magazine. I make it cool when I think of my Aladdin. Wamekubali ya wasemi mini wannabe. Wamenikoma utadhani mini allergy. Na wako rada juana jua wako under me. Misiko down muna jua niko over me. Na chana mbaka superstars wanakosa ra. Wamekubali wanasema nimefika fa. Na muomba Mungu ndani ya game nimeketi man. Kwara kwa ili na kuambia uniwezi man. Cheki kwa game jo, niko over you. You know what it takes to be me. Mini superstar usini hite wannabe. 254 ndo my place, so you know. Naitwa Gabiro, kama kawa mini hero. You know what it takes to be me. Mini superstar usini hite wannabe. 254 ndo my place, so you know. Naitwa Gabiro, kama kawa mini hero. To God be the glory, wacha tumshukuru Mungu. Ingawa hakuna raha duniani kuna machungu. What it takes to be me, it's supposed to be me. If you wanna talk to me, then you just call on me. Ndani ya Twitter follow me, ukipenda mentor me. Nageuza vichwa streets ni kama kuna ajali. Ingoma ni ya wale wase wanaonijali. Na pia kuna wale wase wanaodhani ati hip hop ni nai I say. Na Mikindani kuna hip hop Kisumu West na Milimani, whether east or west. They say we making money. Fuata nyuki ukirudi na juo taleta hani. Maisha ni safari kwa kweli, ilife ni jani. Wazalendo wa Kristo na pia kwa makafiri. Ukitaka kuona mengi tabidi umesafiri. Uwe mzito au mnyonge tabidi usikie hili. Eyo naitimisha lakini kabla mtoke, mnafua kujua what it takes to be me. We are in this game for the business. Gabiro the simple storyteller.